ZLatestMusic.com.
It's a choice, cause it's about to run the universe.
Really, Wampa Music in Zambia.
Wampa Music Pillars.
Hey, Seona Siluma. Ruba, Ruba, Ruba. Yato Kuala. Dream Chaza G-Stars.
Yari La Chomba.
Vazganizo Dola.
Aina Java Kapa Kuli Kimalia. Aina Java Kapa Kuli Kilitaula. Aina Java Kapa Kuli Kimbumbi. As long as you feel like Yai Kutam Tisa.
Kutam Najmo Balam. Alam, Balam, Balam.
Yai Kutam Tisa. Yato Kuala.
Zao zama season ki anytime yakona kwa taka pone hakuna kulikonzi kushimba kalon kidipo fast fast nikuya home alone
hakuna taba kulikimalia mwana ayo mumukona na kwa ya kutiwa na wena goza nzizilika wakai kupanga bana kona zeva pula na cause kava say koko bako panelanga bawe neliseli zamani kulizure as long as zena tokwa pate bolitile na makafela batile mulo bapukile masapo bayumbile nikeke itapile yake tasazone kiena akabe ajamile cause mpondo ina kutisa utwile yaka jwa kiena akabile ayawile
aina taba kapa kulikimali
yato kwa hala
aina taba kapa kulikimali
riupa riupa
aina taba kapa kulikimu as long as fela
ya ikutwa kutisa
mune kutam natimu
balam
balam.
Yakena yazwa mpilo walena yena izwa wali kutisa foni wajaja gemu yesi na warefu hakuna fao hakuna penalty kwa lazi longa siwabona neti zeki sahau naomwe kuka hapa nitakutosoka nitahanisaka mind tuto matoto tube like a sausage meal uchakukula konji
na ina jama kapa kuli kimalia aina jama kapa kuli kilitaula aina jama kapa kuli kimbumbi as long as you feel like yeah. Yeah.
Kavena benja, baka maka mjuni, kayafu ili denja. Mbaula, uchizivarika benda, nishi ya zanda nge juwagi kupenda. Chaula, azilongwa ziae kutuwa kuchisa.
Ya chikisa,
kungwe, kuwanga kukisa. Semu na soja, habili ayo yesi. Baka tato kanayo, oh yesi.
Oh yeah.
Baizivu kanambe manesi, structure lishuko, nambe manesi.
Manesi.
Always on duty, job we baza, haponte o beauty.
Tokoja.
No time we are suit, casual, business, kalwali sweet. Ya palikina, ya shakali china, mutenya kukina, na hiti ya china, ipima.
Aina java kapa kuli kimalia, aina java kapa kuli kilitaula, aina java kapa kuli kimbumbi. As long as you feel like, ya ikutwa kutisa.
Kutam natimo balam, 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 balam,
ya ikutwa kutisa. Aina java kapa kuli kilitaula.
Say jumbo.
Yalila jumbo.
Riri,
Kakamu media. Junior, tete maga. Kwa la swagi, hakuna kulala. Mr. Leli, pa Zambia.
The Nature, J.R. Alikom,
Gamista,
Ken Dola,
Kashmula, Agaja,
Riwak,
Elboy, Akubeza,
Kulak,
Ama Elde,
El Jaco, The Retard General, Nat B,
Young Jibbe,
come on now, yoy.
Zedlatestmusic.com
Aliki na Wams, Patiko ni Patigos, Kaibi, Arasi Wout.
Zedlatestmusic.com